já foi, Tuneira vem, já foi, em já foi. Sunset cool like every day fresh and fire. Kupalanga viwazi vya malo kwe kukona kuwatano. Chiri chite yo korako kwe salakeno. Viwazi vya watano ya muwola tano. Katia ya galankaga leka nawe muwe jambu. Zendimu vibe, dimu vibe, zimu sango leka nawe tule live. Zendimu vibe, dimu vibe, zimu sango leka nawe tule live.
Nange manja, enisi ya mabanja, kuwanja ni kuwanja banja.
Tunera bencha poi, encha poi. Tunera bencha poi, encha poi.
Tunakula bencha,
kwa kwe kwe mola.
She wine and go down, it's game over. Tumia pele ya, nzewe nkulaba. Babidi babidi yo je chikwela.
Evi bozi vyo, nze vyantama. Waline amina wesoma. Wabasanze nebu kenyanga bepena. Tulingiza na weje chigwera.
Zendimu vibe, dimu vibe, zimu sangoleka na we tule live. Zendimu vibe, dimu vibe, zimu sangoleka na we tule live.
Tunakula benja, nange manja. Enisi ya mabanja, kuwanja ni kuwanja banja.
Tunera bencha poi, encha poi. Tunera bencha poi, encha poi.
Mubibozi vya watano ya muwola tano. Katia ya galankaga leka nawe muwe jambu. Mubibozi vyo unze vya ntama. Waline amina wesoma. Wabasanze nebu kenyanga bepena. Tulingiza na weje chigwera.
Zendimu vibe, dimu vibe, zimu sangoleka na we tule live. Dimu vibe, dimu vibe, zimu sangoleka na we tule live.
Tunakula benja, nange manja. Enisi ya mabanja, kuwanja ni kuwanja banja.
Tunera bencha poi, encha poi. Tunera bencha poi, encha poi.